Isambulo 8. Kuthe ukuba liluvule uphawu lwesikhombisa kwathi du ezulwini kungathi ingxenye yehora. Ngase ngibona izingelosi eziyisikhombisa zimphambi kukaNkulunkulu zani kwamacilongo ayisikhombisa. Kwase kufika enye ingelosi iyama ngase-altare inesitsha segolide sempepho. Yanikwa impepho eningi ukuba iyelekelele emkhulekweni yabangcwele bonke phezu kwe-altare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Kwase kwenyuka esandleni sengelosi umusi wempepho nemikhuleko yabangcwele phambi kukaNkulunkulu. Ingelosi yayisithabatha isitsha sempepho yasigcwalisa ngomlilo wase-altare yasiphonsa emhlabeni, kwase kuba khona ukuduma namazwi nemibani nokuzamazama komhlaba. Izingelosi eziyisikhombisa ezazinamacilongo ayisikhombisa zazilungiselela ukubetha. Eyokuqala yayisibetha, kwase kuba khona isichotho nomlilo kuxutshaniswe negazi. Kwaphonswa emhlabeni, okwesithathu komhlaba kwasha kwaqothuka, nokwesithathu kwemithi kwasha kwaqothuka, nabo bonke utshani obuluhlaza basha baqothuka. Ngelosi yesibili yayisibetha, kwangathi intaba enkulu ivutha umlilo. Yaphonsa elwandle, okwesithathu kolwandle kwaba yigazi. Kwafa okwesithathu kokudaliweyo okwakuselwandle okuphilayo, nokwesithathu kwemikhumbi kwabhujiswa. Ingelosi yesithathu yayisibetha, kwase kwezulwini inkanyezi enkulu ivuthiswa kwesibani yawela phezu kwesithathu kwemifula naphezu kwemithombo yamanzi. Igama lenkanyezi lithiwa umhlonyane. Okwesithathu kwamanzi kwaba ngumhlonyane, nabaningi kubantu bafa ngamanzi ngokuba enziwa ababa. Ingelosi yesine yayisibetha, kwashaywa kwesithathu kwelanga nokwesithathu kwenyanga nokwesithathu kwezinkanyezi ukuze kwesithathu kwakho kufiphazwe, nemini ingakhanyi okwesithathu kwayo, nobusuku ngokunjalo. Ngase ngibona ngezwa ukhozi lundiza emkhathini wezulu lumemeza ngezwe elikhulu luthi, maye 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 kwabakhileyo emhlabeni, ngokunye ukukhala kwecilongo lezingelosi ezintathu ezisezakubetha.